Dr. K.
Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole mami, nasujibabe mami. Happy birthday. Si hii ni happy birthday.
Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole daddy, nasujibambe daddy. Happy birthday. Si hii ni happy birthday. My surprise.
Our first born to leo leo. Shere leo ni kwangu, kesho si ni kwako. Wale wakukula munakaribishwa na wale wakulewa, sherehe ni usiku.
Wakwankwa na matambula, lazima mbogi fike. Ah, lazima mbogi fike. Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole mami, nasujibambe mami. Happy birthday. Si hii ni happy birthday.
Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole daddy, nasujibambe daddy. Happy birthday.
Kwanza ni shukurani kwa liye kuumba baba. Pili kwa mwanadada, naono mwangaza lada. Tena siku nyingine kuwa na furaha hapa. Basi katata keku kipendo naweza paka. Mana siku ni yako, enjoy dada. Nengua uwanjani kwa ringo utupe raha. Kata keki ulishe wako kwa raha. Kumbuka tabasamu mbwembwe nderemo ni zako. Vipi ni kuimie, kipi ni kufanyie, kipi ni kupatie, shukrani zikufikie. Wacha ni kusifie, tena ujisikie. Moyo ukatulie, masiku uongezee. We, kufia kwako, kwa vile umerembuka nywele pia macho. Na enjoy siku yako, kata kwa maringo, yani tuko kwako. Happy birthday, hii ni happy birthday. Pole pole mami, nasujibambe mami. Happy birthday, si hii ni happy birthday.
Happy birthday, hii ni happy birthday. Pole pole daddy, nasujibambe daddy. Happy birthday, si hii ni happy birthday.
Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole mami, nasujibambe mami. Happy birthday. Si hii ni happy birthday.
Happy birthday. Hii ni happy birthday. Pole pole daddy, nasujibambe daddy.